awungqongqong vuleleni ngicela ukuze kusezulwini lami awungqongqong vuleleni ngicela ukuze kusezulwini lami awungqongqong vuleleni ngicela ukuze kusezulwini lami ngifuna ukukhuluma nomkhulu bami ngivuleleni ningane kusezulwini lami ngifuna ukukhuluma nogogo bami ngivuleleni ningane kusezulwini lami ngifuna ukukhuluma nobaba wami ngivuleleni ningane kusezulwini lami ngifuna ukukhuluma nomama wami ngivuleleni ningane kusezulwini lami
Kusezulwini lendaba Nkonkonko vula umnyango ngizobuza kusezulwini lami Ngithi Nkonkonko vula umnyango ngizobuza kusezulwini lami Mina ngizobuza umkhulu wami selokambe kana angibone izihlahla Mina ngizobheka umkhulu wami Mina ngizobheka ugogo selokambe kana mina ngibone izihlahla Ngiyangishisa impepho emsamo ngibalise bonke angibone izihlahla Ngiyangishisa impepho emsamo ngibalise bonke angibone izihlahla Ngiyangikhonkonko vula umnyango kusezulwini lami Nkonko vula umnyango ngivula umnyango kusezulwini lami
Ngizobheka ugogo